Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Hashize iminsi mu Rwanda havugwa ibibazo mwishyira hamwe ry'umupira w'amaguru Ferwafa, ibirimo kwegura kw'abagize komite nyobozi, ibibazo by'abatoza b'ikipe y'igihugu mpaga yatewe ikipe y'igihugu Amavubi, ibibuga bitujuje ibyangombwa bisabwa kugira ngo byakire imikino mpuzamahanga, ndetse n'icyo abandi bita gusubira inyuma k'umupira w'amaguru mu gihugu. Ku ikubitiro habanje kwegura umuyobozi wa Ferwafa Olivier Nizeyimana, hakurikiraho wari umunyamabanga we Muhire Henry, ndetse n'abandi bakurikiraho. Abo n'abandi beguye biteganijwe ko bazasimburwa mu matora ateganijwe mu mpera z'uku kwezi. Ni amatora ariko akomeje kutavugwaho rumwe. Ibyo n'ibindi nibyo tugarukaho mu kiganiro muri sanga cya none, ariko twibanda ku cyakorwa kugira ngo uyu mukino ukunzwe na benshi mu Rwanda wongere usubirane isura nzima. Abatumirwa bacu uyu munsi twatwifuje ko tuza kuba turi kumwe na Bwana Jules Karangwa uvugira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, ariko twamwandikiye atubaza igihe ikiganiro kibera, twongeye kumusaba ko yakitabira ntabwo aradusubiza no kuri telefoni ye, ndetse igendanwa ntabwo arimo kwitaba telefoni zacu. Ariko hagataho turi kumwe na Bwana Sadate Munyakazi. Uyu ni umusesenguzi akaba yarigeze no kuyobora ikipe ya Rayon Sport, imwe mu makipe akomeye kandi akunzwe mu Rwanda. Bwana Sadate Munyakazi, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Bwana Edi nabo mufatanyije, ndetse reka tunaboneho gusuhuza abaduteze amatwi. Mwiriwe
neza, kandi nawe tugushimire kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire. Hagataho kandi twa turi kumwe n'umunyamakuru w'imikino, uyu ni Romario Abdul Jabbar Gakuba, nawe ni umunyamakuru ukurikirana hafi imikino mu Rwanda. Ku mubuhanga bw'ibyuma bambwiye ko dushobora kuba tumubuze gato kuri telefone, ariko turongera tumushake. Reka duhere kuri Bwana Sadate Munyakazi. Ibi bibazo bivugwa muri Ferwafa birimo ukwegura kw'abayobozi, imvano yabyo waba uyizi?
Murakoze cyane Bwana Edi. Reka ntangire mvuga yuko ibibazo byo biri mu mupira w'amaguru wabirebera wenda mu kwegura kwa komite yariyoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, yariyobowe na Bwana Olivier. Navuga ko twaba tubirebeye hafi kuko na mbere ye heguye n'abandi, komite yayobowe na Sekamana, ndetse na mbere ye hari De Gaulle nawe washatse kwiyamamaza bwa kabiri, ariko kubera nyine ubushishozi bw'abari bagize inteko itora icyo gihe hazamo nanone ibibazo byinshi, nabwo agenda gutyo. ndetse na mbere yabo twakwibuka witwa Bega nawe wayoboye ishyirahamwe nawe akagenda atagejeje iri shyirahamwe aho abanyarwanda benshi cyane cyane abakunzi b'umupira w'amaguru twifuzaga ko wagera. Ibi rero wavuga yuko atari ibibazo bihari yaba ari ukubeshya cyangwa gutwika inzu ugahisha umwotsi, niyo mpamvu tugaragaza yuko ibibazo biri mu mupira w'amaguru byaba bishoboka ko bihera ku buyobozi bwabayobora iri shyirahamwe cyangwa se uburyo baza mu mupira w'amaguru uko baza kuyobora rimwe na rimwe bigatangariza ibita nk'izi nyine turimo kubona. Ku ruhande rwanjye rero mu bitekerezo byanjye mbona yuko iri shyirahamwe rifite ibibazo, wenda nituza kubona akanya tuzagenda tubijya umuzi akantu ku kandi.
Urakoze cyane Bwana Sadate Munyakazi. Narimbi babwiye ko tuza kuba turi kumwe n'umunyamakuru Romario Abdul Jabbar Gakuba. Bwana Romario, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga mu kanya twari tukubuze.
Urakoze cyane di ngirango twasoza twane twaka ariko ndabumva neza.
Urakoze cyane kuba watuboneye akanya mu kanya. Narimbajije Sadate Munyakazi, umwe mu bandi batumirwa dufite imvune imvano y'ibibazo biri muri Ferwafa. Yaravuze ko ibibazo biri muri iryo shyirahamwe bidahera kuri Bwana Olivier Nizeyimana uherutse kwegura, ahubwo ko ari ibibazo bimaze igihe. Wowe nk'umunyamakuru kabusesengura imikino aho ngaho mu gihugu cy'u Rwanda, wowe ipfundo ry'ibi bibazo riri he?
Ipfundo ry'ibibazo ni ibibazo bishingiye ku miyoborere, kuko nk'uko Sadate yabivuze ntago ari ubwa mbere tubonye umuyobozi yegura. Nta nubwo yewe n'ibintu bitunguranye, Kazura yavuyeho yeguye, De Gaulle ajyaho ubwo yagomba kugira manda ye ya kabiri ku munsi wa nyuma atumiwemo kandidatire, haza Sekamana Brigadier General Richard Sekamana nawe araza. Icyari gitanga aje harashize n'igihe gito atangaje kuri televiziyo y'igihugu ko amaze imyaka irenga icumi adakurikira umupira w'amaguru mu Rwanda, uwaraza arayobora. Nyuma y'igihe gito nawe aregura. Olivier Nizeyimana aza yaje tuvuga tuti tubonye umunyamupira ko amaze imyaka irenga icumi ayobora Mukura, abantu bishimye bati tubonye umunyamupira, ariko yagezemo nawe mu gihe kitageze ku myaka ibiri aba avuyemo. So ikigaragara ni ibibazo by'imikorere, ibibazo by'imiyoborere, ahanini biterwa nabo abayobozi basanzemo bagiye gukorana nabo, uburyo bari bukorane nabo. Aho rero niho usanga hari ibibazo bituma banegura, kuko aramutse aje agakorana na timu nziza imiyoborere bagafatanya bakagira timu nziza ntago bakwegura. Ariko iyo baje bakabona ibintu bitagenda neza, cyane cyane nko kuri Olivier Nizeyimana, yaje ari umuntu tuzi neza ko aje gushyira ibintu ku murongo, ariko mu gihe gitoya byabaye ngombwa ko yegura.
Hanyuma se abo basanzemo ibibazo baterane nk'ibihe, wowe nk'umuntu ukurikiranira hafi iyo mikino?
Urabona Edi, umupira warukwiye kuyoborwa na banyirawo. Iyo muze banyirawo ni ukuvuga abantu babibayemo, abantu babibayemo babishoboye. Usanga rero abaza kuyobora uyu mupira atari abanyamupira benyewe, reka mvuge ngo babandi tuzi ngo araza ari perezida, noneho afite timu y'abatekinisiye bari mu bumufashe kugira ngo akazi kamworohere. Icyo rero usanga arizo mbogamizi bahura nazo zituma bahita bavamo biyobozi. Ndavuga nk'urugero nka Sekamana aje yaje asangamo timu abenshi bari abo muri timu ya De Gaulle, na abantu nabo ubwabo mu mikorere yabo yikurikiranye muri departments bakoragamo batabashije gukora neza ngo bafashanye kuzuzanya. Icyo rero iyo aje ugasanga hari imirongo migari ashaka gushyiraho kugira ngo abandi bayigendereho barusheho kubaka umupira, rimwe na rimwe usanga batabyumva kimwe, ari aho ngaho bigenda bigapfira. Aho niho hari ipfundo rikomeye cyane. Umuntu si ngombwa ko kuba ashobora kuba yarabaye wenda n'umukinnyi cyangwa ariko byuza akurikirana umupira hasi, akaba noneho abo agiye gukorana nabo ari abanyamupira, icyo gihe byakoroha yuko yaza akayobora ishyirahamwe rikagenda neza.
Sadate Munyakazi, ibyo Romario avuga ni nkaho ashaka kugaragaza ko hari abantu bananiza abo bayobozi babatowe kugira ngo bayobore ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Wowe ku giti cyawe wabaye umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport, imwe mu makipe akunzwe cyane mu gihugu, imwe mu makipe ifite amateka ikomeye cyane, kandi abayobozi b'amakipe namwe mugira uruhare mu gushyiraho abayobozi ba komite ya Ferwafa. Ikibazo kiri hehe kuri wowe? Ni gute abo bakozi bananiza abo bayobozi bamwitoreye, cyangwa se abo bayobozi ubundi iyo mubatoye muba mubatoye, cyangwa se n'abayobozi baba bagenwe n'abandi mwebwe mukaza kubemeza gusa?
Reka mpere ku mukuduza Romari ibyo yaravuze yuko komite zitorwa zigasangamo amatimu cyangwa se abakozi cyangwa n'abandi bo gukorana nabo muri Ferwafa, wenda bakaba bananiza umuyobozi mucya wagombaga gushyiraho imirongo migari. Impere aho ngaho ntabwo mpakana yuko icyo cyaba kidahari, ariko si nkibona nk'ikibazo cyonyine. Navuga ngo nabo bayobozi batowe bakaza bakananizwa nabo bagakwiye kuyobora, nabo ubwabo baba badashoboye cyangwa se badashobotse. Impamvu mvuga gutyo ni uko y'inama y'inteko rusange itoye umuntu ikamuha manda, ni ukuvuga ibimuhaye ububasha n'ubushobozi bwo kuyobora icyo kinatorewe mu gihe cy'imyaka runaka bumvikanyeho. Niba rero uje ukananizwa n'abo uje kuyobora ukageraho wegura, nagifata nk'ikintu kimwe, ariko no ku rundi ruhande nawe ubwawe nkavuga ngo byashoboka yuko hari urwego runaka warutarageraho watuma uza kuyobora icyo kintu. Ibyo ngibyo bikananjyana ku kibazo kindi warumbaje, uti se muratora cyangwa muratoranyirizwa cyangwa se babaha abo mutora? Ibyo byose reka tubare yuko byashoboka, ariko ikibazo nta nubwo cyakagombye kuba ko twaba dutoranyirizwa cyangwa tubwirwa abo dutora, ubwo ndavuga wenda batora, ahubwo ikibazo cyakagombye kuba ngo so bazanye gutora cyangwa uwatowe we afite ubuhe bushobozi muri icyo kintu. Ari naho mvuga ngo nanavuze kenshi yuko igihe kigeze yuko turambiwe cyangwa se tuvuga ngo ntabwo byari bikwiriye yuko umupira w'u Rwanda uza kuyoborwa n'abantu baje kwiga iby'umupira kurusha uko baza kwigisha ibijyanye n'umupira. Aha ndisobanura mvuga ngo wenda mereye kuri Afandise Kamana waje akayitangariza yuko yari amaze imyaka 20 atazi iby'umupira, twe tukamutora tukamugira umuyobozi. Ni ukuvuga muri iyo absence ye y'imyaka 20 hari ibintu byinshi cyane byabaye mu mupira atazi, ahubwo agiye gufata umwanya wo kubyiga no kubyitaho kugira ngo abimenye noneho aze kubiyobora. Urumva rero umwanya munini awuta aza kwiga ibyo akagombye kuba aje kuyobora, noneho igihe cyo kuyobora kikazagera abantu bamaze kubona nyine ko nta bushobozi afite, rimwe na rimwe banamusaba yuko yakwegura. Ingero zabaye nyinshi. Ndibuka igihe iyo komite nyobozi ya Sekamana yafatiraga ibyemezo biri antisportifu, si uko byari bifashwe n'umuntu kuko bikwiriye, ahubwo byari bifashwe kubera yuko umuntu atazi iby'umupira nyine yakagombye kuba afite byinshi yakagombye kuba arimo kwiga. So ibyo icyo kibazo rero kiri mu ipfundo rikomeye ry'uko ujya kubona ukabona umuntu nka Munyentwari tutari tuzi mu by'umupira, abamuzi bavuga yuko bari bamuzi mu gukina nimugoroba wenda muri Tari Nyota cyangwa mu gitari cyaka ejo, ni umuntu utarakandagiraga ku bibuga, ni umuntu utazi ikintu na kimwe cyaberaga muri monde ya futuboro, ejo ukabona baramuzanye inteko ikamutora ikamuha inshingano we bwenyine.
Sadate, ibyo bya Alphonse Munyentwari ntabwo kugira ngo wenda tuze kubwira abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ukwiryo zina naho tugana, reka mukanya ndaza kuumwanya kugira ngo ubivugeho, ariko iki kiganiro ubundi tuba twagihariye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kugira ngo babaze abatumirwa bacu. Reka duhere kuri niwe Egide Nyagihanga, wiriwe neza Egide, uranyumva? Egide, uranyumva?
Egide, ndi kubumva neza cyane.
Uri hehe? Gerageza uvuge.
Ndi Gatsibo ahitwa Nyagihanga.
Yego, uri hehe? Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyanjye. ese ko tubona muri no mupira w'u Rwanda ko tubona abantu baza bakayobora ubonetse wese akaza kiyoborera ese habari ishingano ubundi bahabwa no kuba hari ibintu bujuje nyine hakaba hari nk'ibintu wakoze runaka nyine ugomba kuza ushingiraho kuza kuyobora ino Ferwafa yacu.
Urakoze cyane kuri icyo kibazo cyawe. Dufite undi kuri telefoni ufite nomero irangirana na 18, uranyumva?
Yego, ndakumva neza cyane.
Uri hehe, izina amazina yawe?
Nitwa James.
James, ikibazo cyawe?
Njyewe ntabwo ari ikibazo, ni nk'igitekerezo nashakaga gutanga. Mu by'ukuri ukurikije uko ubona football yo mu Rwanda igenda imera, sinakunga mu rya Sadate uko aba arimo asobanura ibintu, reba umuntu waba afite requirement byanze bikunze bagendera bakavuga ati uyu muntu uko byagenda uko ariko kose niwe uzaza kuba niwe ugomba kuba yujuje ibisabwa kugira ngo abe umuyobozi, ariko iyo urebye mu by'ukuri wenda araza kukigeraho mu kanya nk'uko waruvuze ngo araza kubigeraho, ukabona liste ya kandidatire yari yatanzwe ukarebaho abo nka bamwe twakekaga tuvuga dutaba abantu bamenyereye mondi ya football, umwe wenda naba legende bakenye no muri shampiyoni by'umupira barawuzi, ariko ukabona ahubwo niho baherewe wanditseho ko bibatemerewe batujuje ibisabwa, usanga uko byagenda uko ariko kose iterambere ryawo rizakomeza kugorana. So rero nk'abasadate baba batubereye hariya twita wenda nk'abayobozi, wenda nubwo akomeje kugira aho urira n'umupira ariko wenda badafite ikipe ayoboye, ariko twabasabaga ko rwose ijwi ryabo ryumvikana bajya barikoresha tukareba ko football yarushaho gukomeza gutera imbere, ariko bitabaye ibyo ngibyo rwose ahantu twaba turimo turengereza.
Urakoze cyane. Reka mfate undi wa gatatu hanyuma ngaruke ku batumirwa bacu. Nsabimana Daniel wiriwe. Daniel, uranyumva?
Yes, ndakumva.
Uri hehe?
Mperereye Inyamasheke Ruharambuga mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ya, mwabajije ngo se ngo ubone umupira w'u Rwanda umeze ute? So mu mboni yacu nk'abakunzi ba ruhago, abafana bakunda imipira, tubona mu by'ukuri nta rwego shampiyona yacu iriho, cyane yuko nta n'uburyohe tubonamo. Biratangaje kubona ikipe ihatana ikagira byaho n'ikipe y'igihugu ubwayo byarayinaniwe, usanga nta abanyarwanda twarabimenyere, turavuga ngo ubungubu twazanye intera ivuga ngo nta banyarwanda twishima kabiri bitewe na football. So ubona ni ikibazo gikomeye kirimo, ariko twibaza mu by'ukuri kizakemuka ryari? Ubona ibintu by'imisifurire, bamwe barabyikoma, abanyamupira, abayobozi b'amakipe ukabona bagaragaza ibibazo, mbese turibaza mu by'ukuri bya iki kibazo twakibaza nde? So mu minsi ishize rero twabonye turya mpaga cyangwa duterwa mpaga, ugasanga ikipe yacu yakuyeho amanota abiri, nabyo tubona ni ibintu by'akavuyo, tubona ko bisa n'aho ari ikibazo. So ikintu mbona rero, kera habagayo ama interskolere, ugasanga mu marekaritsiye abantu bararushanwa baragira bate, hari naho icya gihe u Rwanda rwabonye rwikarifiye mu icyo gihe. So ubu ngubu rero amakipe y'ibigo by'amashuri ntahantu agera, sinzi nimba nabyita ko haje mu bujura, sinzi, ariko amafaranga ntagishyirwamo abana bakina umupira bisanzure babikore nk'aho ari entertainment gusa, nta no gukotana bikigaragaramo, niko navuga ibi byasubije inyuma umupira wacu wo mu Rwanda.
Urakoze cyane Daniel, James na Egide. Reka ngaruke ku batumirwa bacu. Sadate, ndifuza ko aza kuvuga ahanini ku bijyanye n'amatora ateganijwe mu mpera z'uku kwezi, ariko bwana Romario, benshi muri aba bakunzi b'ijwi rya Amerika baribaza, ese aba bayobozi iyo bashyirwa mu myanya, iyo baje muri iyo myanya babazi inshingano zabo, babazi ibyo bagomba kuzuza, kuki batabikora?
iyo urebye uburyo bashyirwaho ibyo baba basabwa baba babyujuje baba babifite ariko ahanini wigeze kubaza ngo ikibazo kiri hehe bwana yireka nkubwire ngo ikibazo cyamerejewe naho nyibona nyibona mu bayobozi cyangwa se abanyamuryango b'umupira amaguru mu Rwanda impamvu niye uko usanga nk'umuyobozi nk'uwo nguwo agiye kuza hashize nk'ukwezi abantu basanzwe bamuzi ariko igitangaza nuko niyo amatora agiye kuba bose bamutora ijana ku ijana nta n'umwe uvuyemo wava mu matora ukumva abantu barahwibisha ati nyamara ari kuriya ariko ugasanga bose ni ukuvuga ngo ikibazo cya mbere kugira ngo umupira utungane biri mu banyamuryango b'umupira w'amaguru mu Rwanda icyo ni kimwe
abo banyamuryango ni amakipe sibyo
Yes, na makipe nicyo mvuga. Nukuvuga ngo uyu muntu araje azasanzwe atazwi mu mupira. Amaze imyaka irenga 20 nkuko Sekamana yabivugaga atagera ku mupira. Ariko igitangaje araje mwese mu mutoyi ijana ku ijana. Urumva rero ingaruka zabyo ziragaruka kuri ba banyamuryango niho umupira uzapfira. Ikintu cya mbere gikwiye guhinduka ni imyumvire y'abo banyamuryango batora abadakwiye. Kuko ni nabo bakomplaininga bakavuga bati uyu umuntu nubwo tumuzanye nta kintu yatumariye ko mwamuzanye muzi neza ko adashoboye kubera iki mwamutoye imyumvire y'abanyamuryango rero niyo nicyo kibazo bafite uruhare runini mu kwica umupira w'u Rwanda kuko niyo bagira uruhare mu gutora abo bayobozi babaje kuyobora ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda
urakoze cyane imyumvire y'abanyamuryango Sadate ndongera ngo usubireho wari umunyamuryango wari uyoboye ikipe ibi biganiro ibibera mu matora byose wari ubizi iyo myumvire Romario avuga kuki mukora ibyo mutifuza mwarangiza mukajya hanze mukavuga ko bitagenda neza
no kubura personalite cyangwa se kubura umuntu nyine kugira ubumuntu muri we wundi nkuko Romari yabivuga niba koko turi abanyamuryango ari twe dufite ububasha bwo gushyiraho umuyobozi cyangwa se kumukuraho no kumubaza ibyo yakoze numva ari twe ba mbere twakagombye kubazwa impamvu ki twatoye umuntu tubona yuko nyine atujuje cyangwa se tutamuzi mu by'umupira kugera ubwo mu gihe cy'imyaka 5-6 usanga abaperezida barenga 4-5 begura cyangwa bavaho mu buryo budasobanutse icyo kibazo nyine cy'imyumvire y'abanyamuryango cyo kiracyahari ndetse navuga ko gifite uruhare runini nubwo tutabura kuvuga yuko n'inyuma y'abanyamuryango hari ababavangira ariko nabo ubwabo bakagombye kugira nyine personalite ibaranga ivuga ngo koko nkora ikintu nemeranya n'umutima wanjye ko ari cyo atari ugukora ikintu kuko kanaka yakigutumye cyangwa hari uburyo bundi budasobanutse cyangwa se utemera bwatumye igikora so nkavuga nayo iyo myumvire ijyana nibyo ijyana ariko nkongera yuko inajyana niyo personalite abo banyamuryango bakagombye kuba bagira nkavuga nti rero wenda akantu kamwe navuga ni rwa rugendo tugifite rwo kuzamura imyumvire y'abantu no kuzamura ubushake n'ubushobozi bwo kumva inshingano umuntu aba afite kuko niba ufite inshingano yo gushyiraho umuyobozi wava kumutora 100% ugatangira kumurwanya cyangwa ugatangira kwerekana ko bitari bikwiriye njyewe ubwanjye nawe nkubona mu kibazo nk'abandi bose
kenshi bakunze kuvuga ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru amashyirahamwe y'umupira w'amaguru hirya no hino mu bihugu agomba kuba yigenga ko ndetse FIFA cyangwa se na CAF baramutse bamenye ko harimo igitutu gishobora kuba kiva hanze ayo ibyo bihugu bitera icyo gitutu bishobora gufatirwa ibihano umuntu iyo yumvise umuntu ashobora gukeka ko harimo ingufu runaka ziva hanze zinjira mu makira hamwe y'umupira w'amaguru mu Rwanda ibyo wemeranya n'abavuga uko
urakoze Edi kubwanjye reka mbanze mvuge ngo abantu bashobora kuba bava hanze y'ishyirahamwe ntabwo navuga ngo ni urwego runaka rwa leta cyangwa rufite inshingano runaka rwaba rubikora ariko niba umuntu aje agatorwa 100% mutari mumuzi ni ukuvuga ko hari izindi ngufu ziba zakoreshejwe kugira ngo umuntu atorwe kuko nande ku rundi ruhande ntabwo byakwikora n'abo banyamuryango basohoka bitotomba nyine baba bafite impamvu ki barimo kwitotomba gusa ibi nkavuga ngo ukenemera ku mutima wanjye nuko bidakorwa na leta kuko leta itivanga mu by'umupira wacu wenda byaba bikorwa n'abantu ku giti cyabo kubera ahantu ndi nshobora guhuza ibya siporo nshobora guhuza iby'amatora nshobora kugira gute ariko nkavuga ngo nanone kurebesha ijisho rimwe ukavuga yuko hataba hari icyo kintu nabwo wavuze wabunyuranyije n'ukuri reka twemere yuko ingizo ngufu zishobora kuba zihari ariko icyo nemera nanone ntabwo leta wenda tufate nka minisiteri ibishinzwe ari ihaguruka ngo ujye kubwira abanyamuryango ngo nimukore iki.
Romario, mu masegonda make cyane, wowe kuri icyo kibazo urabivuga iki?
Ku ruhande rumwe navuga ngo leta ibigomba kubamo kuko nanone ubaretse ngo bakore uko bishakiye nibyo tujya tubona mu bindi bihugu nka za Kenya ukumva ngo FIFA yabahagaritse kubera ubwigenge bagize bukabije bagakora mu buryo bunyuranije n'ibyo bakagombye gukora so leta ku ruhande rumwe ibigomba kuzama ariko noneho nkagaruka kuri ba bayobozi personality yabo bo baraza gukora gute kugira ngo babashe kuzuza inshingano batumwe n'abanyamuryango nkongera nkagaruka kuri ba abanyamuryango kuko Sadate yari amaze kubivuga ikibazo ahanini ukirebeye edi kiracyari kuri ba abanyamuryango ese baramuzi bavuze bati ibi turabyanze ntituri bubikore nubwo umunyamuryango yaje hari abamutumye cyangwa se abatumye aza gutorwa mwebwe mukavuga muti ibi ntago tubyemera kuko abaho amakosa menshi aba kugasanga manda irarangiye batari bongera guhamagaza inteko rusange wabazi amakosa bakoze icyo ni ikikwereka ko rero babamunyamuryango bari aho ngaho ariko ni nk'ishusho gusa ntacyo babamaze ntacyo bamariye umupira w'amaguru.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igice cya kabiri cyacu kiribanda hanini ku matora ateganijwe yo gusimbura abahoze ari abayobozi ba Ferwafa, ariko hagati aho reka dufate abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Kuri telefoni dufite Steve Derrick, wiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Yewe ndi mu gihugu cya SED.
Uri Swede. Steve Derrick ni umunyamakuru w'imikino dukunze kenshi kukuvugisha. Ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe ku bijyanye n'ibibazo bivugwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda?
Nibaza yuko mwarimu yagiye kubivuga mu kanya n'abo bavandimwe b'abanyarwanda, nibaza yuko ikintu kiri mu gihugu cy'u Rwanda mu mupira w'amaguru n'ukwivanga kw'izindi nzego cyangwa kw'ikindi gitugu bicivanga cyane mu bijyanye n'itunganywa n'ibikorwa by'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Kandi nibaza yuko abatari bake barabibona kandi barabizi, biraboneka yuko atabwigenge na bukeyi buri mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Icyo rero ni ikibazo kidasanzwe kuko nibyo bita ingerence politique, ni ikintu gifatwa nk'ikizira kambere n'ishyamo ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rigirahiye ikabimenya yuko ibyo bintu bikorwa mu ishyamo ry'umupira w'amaguru mu gihugu icyo ari cyo cyose barashobora kubihana. Nibaza rero yuko kubona abantu bitoza abantu bataba bari basanzwe bamenyerewe ku bijyanye n'umupira w'amaguru ugasanga nibo baza kandi bakitoza bonyine atabo bahiganwa, nibaza yuko haba hari ikibazo kidasanzwe. Ariko rero nk'uko mwarimu hejeje kubivuga, nibaza yuko abanyamuryango ba Ferwafa nibo bari bakwiye gufata iya mbere mu gufata umupira w'amaguru mu Rwanda mu minwe yabo. Ariko murabona yuko atari ko biri uyu munsi, biraboneka yuko hari amabwirizwa bahabwa bati ntaje naka kandi mutegerezwa kumutura mu byanka cyangwa mu byemera, ugasanga nuko bigenze. Naho rero mubona yuko n'umusaruro cyangwa rezilita by'umupira w'amaguru mu Rwanda biraboneka yuko biriko biragenda, kuko abaza bose bazari bashasha bagatangura kwiga, mbere haravugwa n'ibyo gutwara ubutunzi bw'ishyirahamwe, ugasanga ahubwo bisa n'uko ari byo bibazana cyane gusumba gushyira imigambi cyangwa porogaramu zigaragara zoteza umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda.
Steve Derrick, umunyamakuru w'inkino uri muri icyo gihugu cya Suwede, ariko nanone ukurikirana hafi bibera ku mugabane wa Afurika, iki ubona ari ikibazo cyihariye ku Rwanda cyangwa se ni mu mashyirahamwe atandukanye ku mugabane wa Afurika?
Nibaza yuko ari mu bihugu byose ANC byose sinavuga ko ari byose ni bihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika na cyane cyane ibyo munsi ya Sahara naho rero ubuze u Rwanda usanga bisa n'ibibera mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Burundi ni ibyo birahari ariko rero mu gihugu cy'u Rwanda birihariye kuko bivugwa yuko hari abantu baze bakavuga yuko bashaka kuyobora rijya shyiramo ry'umupira w'amaguru mu Rwanda bakabisaba ahantu runaka hanyuma bagashigiki igwa bakabaha ikiringo ati genda mukore ibyo mushaka gukora ariko ikiringo kigeze tukazosanga atabyo mwakoze tuzobasaba mwegure ugasanga rero nuko biko ahubona ati mu president araje umwaka umwe imyaka abiri aregujwe cyangwa akavuga yuko yeguye ku mpamvu ziwe bwite ariko ugasanga hari ibyo yari yasabye hari ibyo yari yashize imbere yifuza gukora atakoze ariko rero ugasanga harabandi bantu batari mu by'umupira w'amaguru ahubwo bari mu nzego kandi zikomeye z'igihugu usanga bafata ingingo ibyo nibaze uko ari cyo kibazo kihari mu gihugu cy'u Rwanda kuko ahandi bimenyereho yuko uko bigenda kose usanga uza gutwara aba afise ahahuriye n'umupira w'amaguru ariko mu Rwanda urabona yuko hari ibintu byihariye umuntu arabye kuva kuri general yagiye agakuriki uwamukurikiye urabona yuko na wenyine ari umuntu babwiye atani iby'umupira yarabirimwe ariko yashaka kuba umuyobozi ariko ugasanga baramushize hajya baramutegeka hanyuma babwira n'abandi bati mutegerezwa kumutora nk'abanyamuryango ariko murabona ibyabaye inyuma y'umwanya muto gusa mu gihe twari tuzi uko ari Olivier Yarumuntu azi umupira w'amaguru yawubayemo kandi ataje gutwara ubutunzi bw'ishyirahamwe ariko murabona ibyabaye.
Steve Derrick umunyamakuru w'imikino w'umurundi akaba aherereye mu gihugu cya Sweden ndamushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo bye ndaza gusaba mukanya abatumirwa bacu nabo bagire icyo babivugaho ariko reka mfate Jean Damour wirwe neza muri hehe
ikigari mu Rwanda
ikibazo cyawe
bo ngiye rero mfite igitekerezo cyangwa se inyungu z'ubore y'u Rwanda rimwe na rimwe gutera imbere bishobora kugorana yaje n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika ishyambere ni uburyo bw'imiyoborere mibi
gerageza uzamura ijwi ryawe cyangwa telefone uyiyegereze kugira ngo twumve neza.
Ndi kuvuga ngo ikibazo cya football y'u Rwanda ni ikijyanye n'imiyoborere ukuntu abayobozi bajyaho kuko ngewe ntanze urugero ndaza kwihutisha hari usanga umuntu umwe aje muri manda eshatu urugero hari umugabo witwa Marcel Matiko ntabwo niyumvisha uburyo ki yaje muri manda zigera muri eshatu abandi bakegura ariko we ntiyegure hanyuma ukajya kuvuga ngo ukajya kumva ngo no muri iyi ngiyi komite ishaka kuyobora ubu ngubu igiye kuzanwa ahubwo twakibaza ngo abanyamuryango niba biyifata bakavuga ngo tujye turashaka koko football itera imbere ese ni igiki bakora iyo bagiye mu itora ubu ngubu birazwi neza ko Munyantwari Alphonse ariwe uzayobora football y'u Rwanda ese nk'abayobozi nka KNC ndetse n'abo ba Sadati n'abandi ndishimira neza cyane ko Sadati ejo ubwe ku kiganiro kuri Fine FM yaravuze ngo football y'u Rwanda iyoborwa n'abamafia iryo jambo yararivuze mu byavuze kubera iki inange ariho mbyemerera sinumva uburyo ki football y'u Rwanda igiye kuyoborwa n'umuntu utazi cyane ibintu bya football ubundi yakabaye ajya mu bintu byo kuyobora football kubera ko hari ahantu runaka azwi ukuntu football rero yacu yubatse imeze nka football yarangwe cyane na ruswa kuko sinumva uburyo azi nocio ya football urugero gacinya n'umuntu wayoboye Rayon Sports ariko bamubujije kwiyamamaza kubera iki gacinya ni wa muntu ukora ibintu biri ku mucyo football rero yacu yo mu Rwanda impamvu itazigera itera imbere abantu bayijyamo ntabwo bagenda bafite urukundo rwa football bagenda bafite urukundo rw'amafaranga hari amafaranga ava muri FIFA amaklabu yakabaye ahabwa ariko biratangaje kubona ikipe ishobora gushora amafaranga miliyari ariko bari kurwanira igikombe cya miliyoni 25 ikipe ya kabiri ntigira ikintu na kimwe ihabwa ikipe ya gatatu ntigira ikintu na kimwe ihabwa ibyo rero ugasanga uburyo ki abayobozi bajyaho ntago ari abantu batorwa ni abantu bagenda bakimikirwa ahantu runaka hanyuma bakaza bavuga ngo football ngo baraje ngo bayobore ikindi ndibuze kuvuga amategeko ya football y'u Rwanda ateye ubwoba urugero rwa hafi hari amakipe agenda akitwara nkaho ari amakipe makuru urugero ikipe ya APRFC niba ikipe ya APRFC bigashoboka ko ikipe ya APRFC ndetse n'ikipe ya Marine byaba biri muri championnat imwe ikipe ya peri gafata bakini barindwi ikabatiza indi ekipe bitewe niki nta mategeko ahari aranga football nahari arirengagizwa bitewe na bya bifi binini biri muri football bivuga ngo ngiye ndashaka kuyobora ugasanga rero nta kuntu bibaho no kumugabane w'uburayi iyo muherwe agiye kugura ekipe bikagaragara ko afite handi hano ha ekipe urugero nka Red Zig hari n'indi kipe umuherwe yayo yarafite ntabwo bigeze bamwemerera ariko mu Rwanda niho hahandi ushobora gusanga umusirikare cyangwa se umuntu runaka kanaka ari hariya hejuru agahamagara kuri stade akavuga ngo ndashaka ko iyo match irangira gutyo kandi bikoko bikagenda gutyo icyo gihe rero niba bikorwa gutyo ntabwo football yacu y'u Rwanda izigeze gutera imbere na rimwe
urakoze
cyane ikintu nshaka gusorezaho gatoya
unyarutse ari ku mwanya tuba umwanya ni muto kandi dufite abandi bantu benshi kuri telefone
yego ibijyanye na noneho ugasanga hari na ruswa muri football y'u Rwanda ni ibintu bigaragara ni ibintu bihari kimwe na kabiri ribu yagiye byinjiramo ariko ugasanga nta bihano bifatika abo bantu bagiye bagaragaraho ibyo bikorwa bya ruswa bahari kubera iki babandi babayobozi bashaka kuza kuyobora football ibabandi baje bashaka amafaranga ibabandi baje bemitse inda zabo imbere ugasanga ngo umunyamabanga ngo uhoraho ashizweho na leta ngo ugasanga ministeri yivanze mu bintu bya siporo ibi byose rero bizatuma football yacu nk'abanyarwanda itazigeritede mbere urakoze cyane
Damour ndetse na Steve Derrick kuri ibyo bitekerezo byawe ahanini mukanya ndaza gusaba ko Sadat agaruka ahanini ku matora ateganijwe mu mpera z'uku kwezi ariko mbere yuko muhi jambo umunyamakuru Romario hari iki kintu kirimo kugarukwaho cyane ko hari abantu bemewe kwiyamamaza abandi bakurwamo nk'umunyamakuru ubisesengura tubigire muri make abantu bazibamaza nibande hanyuma nanone Sadat aze kugaruka ahanini kuri iyi nyandiko ye yanditse ayishyira no kuri Twitter avuga ko atifuza ko ayo matora aba Romario
hari abiyamamaza hari munyentwari yaramaze kwemerwa ni kandida inike hari abandi barimo Marcel Matiku we ni bisanzwe nawe kandida yaremewe amaze igihe muri Ferwafa ari abandi rero baje kwangirwa nabo ngarukaho barimo Murangwa Eugene wabaye muzamu wa Rayon Sports gakina ikipe y'igihugu Amavubi ni umuntu uzwi muri football hari Dr Musa wabaye umukinnyi mu ikipe y'igihugu akina Rayon Sports ana bana team doctor wa Mavubi uwo nawe ngo kandakiye ntiyemewe aho niho naranumiwe rwose byarancanze sinzi icyo Musa abura ari na gacinya aba ni abantu b'abanyamupira ahubwo ngira ngo igihe batangaga kandakire ge kubwanje nayo natangiye kugira ibyishimo mvuga ni noneho ubwo tujye kubona abanyamupira muri federation hari igishobora guhinduka cyane ko baramaze no gushyiraho board ya league numvaga bari gufatanya n'abandi mu kugira impinduka aba azana iki rero ni ikintu cya abantu benshi abasportifu abanyamupira bibajijeho kirabayobera kuko nka Musa wavuga ko aburi iki yabaye muri federation abamo team doctor wa Mavubi ni umuntu tuzi muri football ni umuntu tuzi w'inyangamugayo kugezana n'ubu ntitubyumva twumvaga ko kuza kwa abanyamupira kama hari hari umusanzu muzima bari bazanye mu iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda
urakoze cyane umunyamakuru Romario Abdul Jabbar Gakuba bwana Sadat Munyakazi rero nkuko Romario yarabivuze wanditse inyandiko ndende ku rubuga rwa Twitter usaba ko Ferwafa ihagarika aya matora azaba mu bintu uvugamo harimo ko bibabaje kubona abantu bigabanyagabanya imyanya kugera kuri 95 iby'ubuherake
urakoze cyane wenda igena nabivuze imbere y'uko atangaza urutonde ntakuka rw'abemerewe kuziyamamaza kandi ibyo navugaga ku kigero kinini mwabonye ko ariko byagenze ubwo byose byahindutse kandida inike niba ari kandida inike ni uko abantu wenda bicaye ahantu runaka bakagabagabana iyo myanya bakavuga ati wowe uzafata ikindi fata iki undafata iki ibyo byo ubwabyo mu gihugu nk'u Rwanda igihugu tumaze kugera ku yindi level yaba mu myumvire mu miyoborere myiza no mu bindi ibyo ubwabyo nacyo nkibonamo nk'inenge ikomeye ariko mbere y'uko ngera no kuri iyo nenge nyirizi narekana navuge n'ibindi byatumye mpamya yuko
aya matora yakagombye guhagarara, ahubwo tugategura amatora azageza kuri Ferwafa ku byo twifuza. Nk'uko twabitangiye tubivuga, twemeranya yuko umupira w'u Rwanda urwaye indwara urwaye igaragara mu miyoborere imibi yaranze cyangwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, kuko kwegura si uko haba ibintu biba byagenze neza. Iyo miyoborere ikaba yayiruhererekane itera n'ibibazo byinshi binyuranye, ari byo twakagombye kwicara tugasesengura nk'abanyamupira, tukareba aho biva, tukareba aho bijya, tukareba icyagirira icyatera inkunga umupira wacu, tukareba icyawuvana kuri revo uriho ikawugeza ku kindi kurundi rwego. Ibyo twamara kubisesengura neza, noneho tugahamagara abanyamupira nabo ba Ferwafa n'abandi bose babishaka, noneho tukabereka ibyo umupira ukeneye, abawumva babishobora bakaza bakiyamamaza, bamara kwiyamamaza hagatorwa abafite ubushobozi kurusha babandi tunita yuko ari abantu baba batsindagijwe. Kuko niba umuntu aje akaba kandida inike aje from nowhere tutamuzi mu by'umupira, ibyo rwose navuga yuko biba arimo kumusindagiza kugira ngo tumugeze ahantu runaka. Icya gatatu nashaka kugarukaho ni icyo Romario yaragarutseho, absence cyangwa se kubura kw'abanyamupira kugera no kubabaye abarejanderi b'umupira. Ubwo ibyo ubwabyo ubona ko ari ikibazo kigaragarira mu miyoborere mibi ya Ferwafa, kuko niba tubuze umuntu nka Musa, tukabura umuntu nka Murangwa, ni abantu bakiniye ikipe y'igihugu, ni abantu bakiniye amakilabu anyuranye hano mu gihugu, ni abantu babaye mu by'umupira, bazi developoma, bazi icyo umupira ubura, bazi kunegosiya kugira ngo umupira utere imbere. Ni abantu, niba twarabonye abantu nka ba Beckham baragiye muri Qatar ikabishyura kugira ngo abo barejanderi bafashe Qatar kugira ngo umupira wabo wemerwe kugera aho wakwakira igikombe cy'isi, twe n'abarejanderi bacu dufite tukaba tubigizayo, ahubwo wagira ngo hari ikibazo baza kudutera muri Ferwafa. Nabwo bwabyibona yuko ari inenge, ariko ya nenge ikomeza ikanajyana kuri ba bayobozi bazanwa nyine gutorwa batamenyereye iby'umupira. Icyanyuma nasorezaho ni ilegitimite niyo komisiyo y'amatora itegura amatora. Ni komisiyo uwakubaza mandi mazeho ntawayikubwira kuko ni nini cyane. Ndiyasetse abantu ni nyuma ya Isaya muri Kafu, menya komisiyo ziba muri Ferwafa arizo zihariye ubuyobozi bwazo. Ayo makomisiyo arahari abaho, ni abanyamuryango ntibamenye igihe yatorerwa, ntibamenye igihe manda zarangiriye, ntibamenye ibyo zikora. Nk'iyo komisiyo y'amatora yo ubwayo imaze igihe iriho gusa itagira ikintu na kimwe navuga kiyemeza mu rwego rw'amategeko, kuko ntiheruka gutorwa, manda yayo yarangiye, ugasanga nabyo ni ikindi kibazo. Rero reka twicare turebe aho bipfira, turebe aho byapfiriye, ndetse n'ibiba na ngombwa bongere izibacyuho, ariko abantu bagende basesengure neza ibibazo biri mu mupira. None nitumara kubibona duhamagara abantu baze, uwumva kuko azaza guhangana n'ibyo bibazo baze biyamamaze, abanyamuryango nibo bagirira icyizere batorwe. Ibyo rero nabishingiyeho cyane, ariko nanavuga ngo igihe cyari kigeze yuko tubona amavugurura mu ishyamwe ry'umupira w'amaguru, kurusha uko twajya duhora tubona perezida waje icyumweru kimwe cyangwa bibiri akaba yatangiye kunanirwa nyuma y'umwaka akagenda ntacyo atugejejeho.
Twibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko twari twifuje kuba turi kumwe n'uhagarariye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, ariwe Jules Karangwa, ariko ku munota wa nyuma yatubwiye ko ari mu nama ya FIFA ku buryo adashobora kuba natwe muri iki kiganiro. Kuri telefoni reka dufate abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ernest, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ikibazo, igitekerezo nari mfite. Abakinnyi bacu bakinnye Amavubi kera, ntabwo nubu ntabwo tuzi ahantu bari, bakagombye kubazana kuko nibyo ibintu bituma umupira wacu wo mu Rwanda udatera imbere. Hanyuma n'abo bayobozi bazana ugasanga babanye umuyobozi, ntabwo tuzaturutse nta kipe tuzi yashimiye cyangwa se yaba yarateje imbere, bigatuma n'ubundi umupira wacu wo mu Rwanda udatera imbere. Abo bari kuzana yo bazanatuma muzampaga n'ibiza kumuza kuza bakomeje kureka mu buri yacu n'isigaje hano kanagira marakoze
urakoze cyane reka dufate na Muhayimana François wirwe neza Muhayimana uranyumva François Muhayimana uranyumva François Muhayimana ndibaza ko tutamufite kuri telefoni ariko Romario Bwana Sadate arasa nk'ushyigikiye ko aya matora yasubikwa federasiyo ikabanza ikitunganya nyuma bibaye ngombwa ko habaho gushyiraho komite cyangwa se kongera igihe iriya komite y'agateganyo gukomeza akazi ariko ibintu bikaba mu buryo wowe ubona ari ibintu bishoboka nk'umunyamakuru ukurikirana hafi ibibera muri federasiyo ndetse n'imikino muri rusange
icyo cyifuzo cye ndagishyigikiye ijana ku ijana ariko simbihamya ko kizashyirwa mu bikorwa cyangwa se abantu bazacyumva ngo bumve ubusabe bwe nyamara byari bikwiriye ariko mu by'ukuri urebye cyari igitekerezo cyiza cyane kuko edi abantu bari bakwiye kwicara ntitwihutire kuvuga ngo dushyizeho ubuyobozi hageho ubuyobozi bwa Ferwafa ariko abari bakwiye kwicara bakavuga ngo ariko ubundi kubera iki abayobozi bagiye nta umaramana zimaze kuba manda nk'eshatu zose abayobozi begura abantu bakicara bagasasa inzobe abanyamuryango bagasasa inzobe bakagaragaza ibibazo bihari nyuma yaho hagatangwa kandidatire ku bayobozi bifuza kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ariko banabikwiriye ubona ko bafite ubushobozi hamaze kubaho isesengura no gusasa inzobe ikindi kandi burya kwiga n'ukwigana edi tukabanza tukareba ngo ari kubundi ko muri Uganda bateri imbere ubu amanywa nijoro Tanzania ejo bundi kipe yabo y'abagore ivuye muri India mu gikombe cy'isi aba bantu babigenza bate kugira ngo bagire kuri urwo rwego tukicara tukareba ngo ese niki kibura hanyuma abantu bamara gusasa inzobe bamara gucoca ibibazo bihari ni nabwo babona n'umuki urambye wo gukemura ibibazo bishingiye hanini ku buyobozi
urakoze cyane Romario dufata abandi bakunzi bijwi rya Amerika Eric wirwe neza Eric uranyuva
wi
uranyuva Eric
ndakumva neza
uri hehe
merere mu karere ka Rwamagana ubu tuvugana
ikibazo uri ku ijwi rya Amerika cyangwa ugitekereza
ikibazo nge nari ikibazo igitekerezo nshaka gutanga kubijyanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ni ukuvuga ngo njyewe icyo inama nshaka gutanga ni uko umupira wategurwa biva mu bana bikazamuka bikagera hejuru kuko twebwe umupira wacu mbona bafatira ku bantu bavuga ngo bazi gukina batazi ahantu bagiye baturuka cyangwa se ukajya kurekurika abanyamahanga bamwe na bamwe bajya bifitemo inyungu runaka ndabona twe ibyo kujya muri kompetisiyo twabireka tugatangira umupira hasi tuvuye mu bana nk'uko wabonye nk'abana b'ejo bazanye igikombe bagikuye mu rushanwa mpuzamahanga ku myaka yabo tugakomeza dutegura gake gake bikagenda bizamuka bityo tukajya n'ubuyobozi bwiza bubafasha tukihangana ntitwihutire intsinzi wende jo ukabona umusaruro nibwo ubonetse mu gihe kiri imbere ariko turashaka kwipasa muremure rimwe na rimwe nta n'ubushobozi runaka dufite urabona aho umupira wo mu Rwanda amakipe yose afashwa n'uturere buri kipe yose iri mu mupira w'amaguru mu Rwanda ifashwa n'uturere ubwo se niba abantu badashobora kuvuga ngo ekipe iyo ariyo yose ifite ukuntu ibayeho urabona ibizavamo bizaba ari ibiki n'abafana bayafana nagusanga ari abantu bari aho ngaho bari kugira kandi batazi ahantu ubushobozi bw'ikipe yabo burimo buraturuka
urakoze cyane Eric reka dufate na Fisto vuba vuba Fisto wirwe Fisto uranyuva Fisto ndibaza ko dushobora kubatumubuze kuri telefoni. Ngaruke ku batumirwa bacu Sadate Munyakazi, tuvuye gato kubijyanye n'imiyoborere muri Ferwafa. Eric yaragarutse ku kijyanye no kuzamura umukino w'umupira w'amaguru mu Rwanda, atanze urugero rw'abo bana bakomotse mu marushanwa y'amarerero y'ikipe ya Paris Saint-Germain aho bitwaye neza bagatsinda ibikombe bibiri. Umuntu arebye uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yagiye izamuka mu myaka ishize, umuntu ntiyatinya kuvuga ko umupira usa nkaho wasubiye inyuma. Hari n'abavuga ngo u Rwanda kuba rushora amafaranga mu makipe akomeye cyane nka Arsenal, amakipe nka Paris Saint-Germain, ibyo byakabaye bifasha uyu umukino w'umupira w'amaguru kuzamuka mu Rwanda, ariko siko bimeze. Niki kigiye gukorwa?
Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Reka mpere ku b'u Rwanda nk'igihugu rwitabira cyane guteza imbere umupira w'amaguru, ndetse bakanaduha n'urugero kuba dukorana na Arsenal na Paris Saint-Germain. Byongeye kuba Leta y'u Rwanda yaratanzemo amafaranga kubera impamvu zo kugira ngo twamamaze ibikorerwa iwacu mu Rwanda. Ibyo byonyine nk'abanyamupira, iyo tuba tuyoborwa n'abanyamupira, twakagombye kubibonamo opportunite yatuma ahubwo twegereza za Paris Saint-Germain, za Arsenal, tukazibyaza umusaruro natwe nk'abanyamupira. Igihugu cyababyaje umusaruro, natwe nk'abanyamupira twakagombye kubiprofita. Ariko ikibazo kigaruka hahandi, tukavuga ngo ubuyobozi bw'umupira w'amaguru ntabwo bubona ibyo byose kugira ngo opportunite nk'izo zibibyaze umusaruro. Ndavuga ngaruke hano iwacu mu Rwanda, Leta y'u Rwanda imaze gushora amafaranga menshi mu kubaka ibibuga. Reba Stade Amahoro uburyo barimo kwivugurura. Reba amastade yubatswe mu Burasirazuba, mu Burengerazuba, mu Majyepfo. Amafaranga menshi cyane Leta ishora muri ibi bikorwa by'umupira w'amaguru ni twe bigenewe. Ariko twebwe banyamupira, twebwe bagenerwa bikorwa, tubyakira gute, tubyenjoyinga gute, tubiprofita gute kugira ngo tubyazemo koko umusaruro? Tugere kuri icyo kibazo numbabujije cy'abana. Iyo ngeze kuri iki kibazo cyo nenda kurira, kuko ni agahinda, kuko umwana wo mu Rwanda atagifite opportunite yo kubasha gukina umupira, haba mu buryo buri busanzwe bw'umwana, haba no mu buryo buri profesiyoneli. Nyamara ibyo turabishinja za komite ziza zisindagizwa, kuko kuba tudafite amarerero ahagije, n'amarerero ahari agacibwa intege, aho usanga bashyiraho n'amategeko y'uko umwana arerewe mu irerero, ikipe ishobora kugenda ikamumwambura gutyo gusa bikarangirira aho ngaho. Ugasanga abo bantu bazanywe kuyobora umupira kuko atari abanyamupira, ntabwo bumva icyo kintu. Nyamara mwibuke yuko igihe twari dufite abana barimo kurerwa, reka ntange urugero nko mu ikipe yitwaga Isonga. Iyo kipe twese yaduhaye abakinnyi, muri Rayon Sports yaduhaye abakinnyi, muri APR yaduhaye abakinnyi, abo bana barazamuka bagera ku rwego mpuzamahanga. Ariko aka kanya ibibuga byacu birimo gutwarirwamo imodoka, ibindi birimo kubakwamo, ibindi birimo ntibibyazwa umusaruro, nta mupira ukiboneka ku rwego rw'umuturage hasi, nta byishimo bikiri mu banyamupira kuko nta kompetisi ihari. Ibyo byose rero ndavuga ngo Leta yacu yakoze ibishoboka byose kugira ngo twebwe iduhe ibishoboka byose kugira ngo duteze imbere umupira, ariko twebwe abagenerwa bikorwa aribo banyamupira, kuva ku buyobozi bwacu, kuva kuri Ferwafa kugera ku maklabu, kugera no ku bandi bantu bose, ntabwo twabashije kubyaza umusaruro ayo mahirwe twahawe. Navuga nti rero still ni bya bindi twakagombye kwicara mu mwiherero, sportifu, tukabanza tukavuga ibyo byose, abumva yuko koko bazabikemura bakabona kwiyamamaza bazi n'ibibazo dufite mbere yuko bajya no mu nshingano baba bagiye kwiyamamariza.
Icyo kibazo ndaza no gusaba Romario kugira icyo akivugaho, ariko reka mfate umukunzi w'Ijwi rya Amerika wa nyuma. Gentil, wiriwe neza? Uri hehe? Uri hehe?
Ni huye butare.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Itangiye navuga hari basadate bakomeje babikwepa, ariko bigaragara ko politike yacu yivanze mu mupira w'amaguru. Bivugwa ko abantu beguye ubungubu bavaho bahamagaraga umwe umwe akegura, akavuga ati uye egura, va mu nzira. bikagaragara ko kandi abavuyeho ubwo na makuru y'abantu babari mu mupira n'imbere mu hariya muri yanzu bayivuga abantu bafunze umutwe cyangwa se batavugirwamo nibo bahereyeho bakuramo wa wundi uwo hejuru namuhamagara akavuga ati Edi icyo urabikora uwemera kubikora yagumyemo ariko babandi bavuga ngo ndakurikiza itegeko nimba rushinzwe amategeko nimba rushinzwe umutungo akavuga ngo giye bishimbi ikora ko bitanyuranyije n'amategeko abo nibo bahereyeho babakuramo bava mu nzira so bigaragara ko rero umupira wacu hari izindi mbaraga zitari abo bayobozi bo muri Ferwafa hari izindi mbaraga ziri inyuma ya Ferwafa ziwuyobora ziwuyoborera navuga ngo mu mwijima twebwe tutazi izo mbaraga rero niba zihari ababivuga bavuga ko ari ministeri sinigeze numva Sadata abivuga sinigeze numva umunyamakuru abivuga ariko bavuga ko ari ministeri barabizi bavuze ibibazo by'umunyamahanga wa Ferwafa wagiye n'amafaranga ukuntu byagenze barabizi bavuga ko Olivier yashatse kumwirukana ariko ntibyakunze barambwiye ngo mugomba gukorana so uwabivuze ninde bigaragara ko hari izindi mbaraga nyine ziri inyuma izo mbaraga rero nizitahava ngo nimba ari Sadata wende uyoboye Ferwafa akurikiza amategeko nimba ari Abdul Jabari SG wa Ferwafa akurikiza amategeko ntabwo bishobora gukunda tuzayoboka abasadate bazamutora n'abandi ariko nawe nta kintu azatugezaho kuko hari abamuzanye aje gukora mu nyungu zabo bamuzanye ntagaje gukora mu nyungu z'abanyarwanda
urakoze
nyuma nasorezaho n'uzatorwa badufashe umupira usubire hasi yewe ahantu nize iyo mpageze ngira gahinda twari dufite ibibuga bibiri kimwe bagiteyemo indabo ikindi bacu batema amashuri abana bahiga bakwibaza ngo bakinike ntabwo bajya bakina Edi urakoze ku mwanya wampaye ndashimiye n'abatumirwa
bawe urakoze cyane Gentil nawe kuri ibyo bitekerezo byawe Romario ngo ibintu murabizi aho amakosa ari murayazi ariko namwe ntabwo mushaka kubivuga
aricyo yavuzeho wa mugani urebye buryo nka komite nyobozi yose yeguye igaseswa ni uburyo ushobora kugiraho amakenga uburyo beguye kuko bivuga ko nk'uwari ushinzwe umutungo yari yanze rwose kwegura biza kuba ngombwa ko abwirwa ko agomba kwegura akavamo so ukareba n'ukundi abandi bagiye bavamo bose si uko bari bifuje kuvamo ariko nyine byabaye ngombwa kubavamo ariko reka tugaruke ku cyo Sadati yavuze yashimyaho nashakaga Edi umupira kugira ngo utere imbere mu mupira ntagarisho nta shot kacyo mu mupira nta nzira y'ubusamo iba mu mupira igikenewe ngemaze kubona ko mu Rwanda si ukuvuga ko tubura impano z'abana bashobora gukina umupira 2011 twabonye ikipe yagiye muri World Cup muri Mexico na abana bateguwe neza ariko nyuma yaho bavayo abantu bari baje ngo se barajya mu cyiciro cya kabiri se barajya mu cyiciro cya mbere habura igikorwa football rero ni science football irategurwa ikintu gikeye gukorwa rero ni ugushyiraho politique y'iterambere y'umupira w'amaguru mu Rwanda iyo politique ikaba ishyizweho n'abantu bumva umupira w'amaguru mu Rwanda bakumva ko tugomba gushaka resultat z'igihe kirekire resultat z'igihe kirekire rero zirategurwa edi uyu munsi wa none abantu numva bavuga ngo umutoza runaka ngo nta kintu ashoboye ubushyire bavugaga amashami ngo nta kintu ashoboye ubu hari umwe espanyol he's a Spanish coach uyu munsi wa none abantu baramutera mijugujugu kuva 2004 u Rwanda rujya mu gikombe cya Afrika muri Tunisia hamaze gucyama abatoza bagera barenga 10 abo bose baraza banashoboye ariko bakagenda Celestete ya umunyagana yatwaye igana mu gikombe cy'isi under 20 ari ye yamaze umwaka umwe ibiri aragenda Micho araza hano baramwirukana aragenda ajya Uganda ayihesha kujya mu gikombe cya Afrika berukagamo muri 78 kubera iki aragiye asanga n'ahantu bafite structure zubatse bafite police yubatse icyo gihe biramworohera kubaka ariko uyu munsi wa none mu Rwanda rwo wazana Pep Guardiola ngo jyana ikipe y'igihugu amavubi muri kane biraza kugorana uyu munsi wa none abatoza barasabwa bidashoboka hari umukinnyi uvuga asanga hari ibyari technique de base aza kwigira mu mavubi
urakoze
rero mu magambo makeya ntabwo ari shortcut nusubire hafi wigwe uko ugomba kwigishwa
Romario Abdul Jabbar Gakuba umunyamakuru w'imikino mu Rwanda akanya katubanye gato cyane ariko ubutaha nzongera mbashake tuganire kuri iki kibazo nabonye ko abantu bashishikariye cyane Romario ndagushimiye cyane kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika
Nakoze cyane Edi
Sadate Munyakazi nawe ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire
Murakoze cyane Edi
Urakoze cyane nawe nshimire abakunzi b'ijwi rya Amerika bari badukurikiye n'abatanze ibitekerezo nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Tahani we wegeranije iki kiganiro muri studio ya Karindwi i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema reka mbasezereho ariko mbibutsa ko mukanya isa 12 tuza kugarukana tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema.